CK Music Promos.com.
Wakubali ni wachana kamilia, wakubali ni wachana. So grateful that you are my wife. Beshive ko akuma ta beshive ko ya. Walizungiri la pe kumtima ove na kuna lichula. Bantu walishiba ati wande tuka salula. Elo netinga bepi ya wale nsunga nga kya wamba. Awa netinga bepi ya wale ntanga tang. Kana pika boni shina ipo.
Exclusive from CK Music Promos.com.
K-Ami Music.